kisa cha mukama tuwa balamu oyo awambatira chetuva tweba zoyo katonda mukama yebale orebyo byakoze ebenezo 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 mukama abaddewo
Mukama tukwebaza.